kuti fumo babona Mapale la kunitusa kono kuti fumo babona Wane mwaboni sangali lato Kutuwa stashwile Kutuwale mwale kali kwati Nikumuti nisa suti Kutuwale
Unilate Kona panisa pia Nisikese nishwile Mina babona
Kono mulo wala mamandu asitina Negeli vya naza kutina za palai
Nikute kubaba swana nina Neke donation Kutinilekesa kuwa palai Kuti akuna Urangiva ize zazi nikashwai Mwane kashwai Zazi nikashwai Musike mwashwa kulilai
Mwane wana fana nyanda kono kutifu mubabona Mapale la kunitusa kono kutifumo wabona
Wane mwaboni sangali lato
Kutuwa stashwile Kutuwale mwale kali kwati Nikumuti nisa suti Kutuwale
Unilate Kona panisa pia Nisikese nishwile Mina wabona
Unilate nisa pila
Unilate Kona panisa pia Nisikese nishwile Mina wabona
Nani wela moya Muli fali lato isike kunitoya Muli nanule nege life ITA isike aninganda peto manisia
Unilata mneni kufumana tusoko njifama swabi
Kunoka ziba kulikibabo wena
Unilata kama swabi
Mwani wana fana nyanda kono kutifu mubabona Mapale la kunitusa kono kutifu mubabona
Wane mwaboni sangali lato
Kutuwa stashwile Kutuwale mwale kali kwati Nikumuti nisa suti Kutuwale
Unilate Kona panisa pia Nisikese nishwile Mina babona
Unilate nisa pila
Unilate Kona panisa pila Nisikese nishwile Mina babona
Ya Nisio desire za alai Baba tukao fela mwamali fasi Au sina soo nani Hakuna wana kubela ngana Fawa kubwa ni kutokwa Konozo ushwile Na kwa nao kulekela likazo wasa kundu kufa Mwanda kwa yale ngosa pila Yes Fireflex I see you Still bad man UG
DJ Stallone on the beats
Say two, say J
Oh
Hey yo Rich Mom
AI
Mukuba music
Utwa Nova